Susan Wangui lost her 19-year-old son Derek Ndungu after a mob attacked him in Kayole moments after he snatched a mobile phone from a woman on Tuesday evening.
Wanaenda wakivuta bangi, hawaoni kitu kubwa. Juu hata kwa ile daraja ya Meru Saba bado wanasinda jingi. Mahali pana kuanga na miti mbili. Naletewa kesi, hasikii. Na nikamwambia siasikia la mamake hata nikufa.
Huyo mtoto nimemjaribu kama mzazi, amenishinda. Nina hisia na nina uchungu sana. Juu hata kuna sana kana nalia, lakini sasa hata nikilia na maji kisha mwagika ya zoleki.
Mtani kuna sick teens wanajichucha sana. Kijana ako 16 na big dreams, but anapenda wasichana. Masomo ya hajisiki, kila siku di anaona ni ufala. Mzazi amempeg please but hamski, ameachiwa ulimwengu.
Sina mengi ya kusimulia, wananita mtoto wa ghetto. Cheki vile ninavyopepea, wananita mtoto wa ghetto.
Mtaani usiku na maboys wanazunguka 3, chunga mjapatana. Mangumi mateka wanapenda rusha sana, wale titabidi umewachiana. Mchana, rada safi jicho nyanya na wasichana, wanapasi down to Tiana.
Wananita mtoto wa ghetto.
Maisha tamu, kila siku wizi inazidi hamu ongezeka. Toka chukua 50 imezidi 100. Polisi wameshawa kanya, wengi wameshaumia. Kijana mdogo na gana amepatana. Anajua kesho jua inaweza kosaonekana. So leo rage ukakara. Leo shikana na mrafiki ni kusumbua mtaa bila msamaha. Mada sikia story mwaga chozi. Hajui kama mwana atarudi jioni. Kabla hajafunga macho kulala, anamweka kwa maombi. Mola please, mlinde asifanyiwe kama bro ya Tony. Amina.